kataa kukuja.
Unakuja?
Aji ile wakati kuna echoani.
Kwa mwono papi ya sasama.
Keja kikiki kina kikinsa. No she wanna come around and roll it up. Yezi funga macho zikishika. Mini ngori juna viga joma body mob. Keja tu kiki kina kikinsa. No she wanna come around and roll it up. Yezi funga macho zikishika. Mini ngori juna viga joma body mob. Ewu anza maybe naka coffee jump. Say she never need a man, she need a bomb. Hobi ni kuvunja tu maheda. Kazi ni kumada tu marizla. Ni hupika pandi na madubi tu. Lakini si ati I don't do the booze. Budi ni kaki mejazo pumza. Lazima ni take joku ishika. Monday morning gotta show the army phone. No she wanna come around and roll it up. Didi bora ufike na manch. Wezi fika bei ya kiombi to. Bad man jo me upiga nduki. Kwa bed ni kami ucheza ruji. Kwa keja lazima kuna kuchi. Ju crib imesubwa na makuti. Keja tu kikiki na kikinsa. No she wanna come around and roll it up. Yezi funga macho zikishika. Mini ngori juna biga joa body mob. Keja tu kikiki taki king size. No she wanna come around and roll it up. Yezi funga macho zikishika. Mini ngori juna biga joa body mob. Bash uchachishwa na wode. Zangu uchachishwa na gode. Life we don't live like a replay. Rast lazima jo avutiwe. Wana nisakanga kani Saturday. Jujuju wana katanga tena sana pe. Ring pandi plug if I need it. Fit kake jani zishike. Slow mo kama ina band fast. Kolo kani slim usipas. Love the duchi cause it make me wanna love. Atasa yena fikanga na kisha. Sezi hata sesh nikani kukwa box. Benchmark venye natawanga form. Hey muziki hawawezi kutusho. Na iran nikani mecheki mbanga chuom. Keja tu kikiki na kiking size. No she wanna come around and roll it up. Yezi funga macho zikishika. Mini ngori juna viga joma body mob. Keja tu kikiki na kiking size. No she wanna come around and roll it up. Yezi funga macho zikishika. Mini ngori juna viga joma body mob.